Yeah. Nzenguruka ngaruka tu ndi nk'umukandara nzenguruka umfiti y'inkuru ndeke no kwambara ntangara ku gasozi umugisha uri kunkangara intambara y'umutima iri kunshora gusambana insanganya zingwira naruka nkagira ingaruka naruka buyimbatirizamo njyewe naruka nakura mutamariya kandi ari umuturanyi nakura mutamariya nkayivuga ndi radiyi yo ivu nkubwire ko ndi remedi namwenyuriye abanzi bazasonge ndi umwiyemezi ndi marine n'urupfunza rubera marine rinkunga ndi davinci ukiga ikigali nzashushanya muni nariza bose mu kibabi yemwe zivuze induru uruzubitse ngo hende uruvu mu myambaro nakwica nyivuga ngo he Zabiri kirunga cyanjye kiruka abi rasi namwe mwahita muniruka aho mbona nkunda nkunda kunda gusa nkunda aho mbona mbunga niro hombi gusa munga mukanye kindi umusazi wapfuye ururumba urukundo rurumba ngende uhabye narumba unyite rya ruganzu ndiri nete rya rumwumba turwandisha ururimbi nabye inkunga z'amabunda mubiru rifoshete kandi burya ngende mu bidanca bugufi meke nyamenyo da 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 jaja bakuza wanyanja ubeshyira kukwanga burya nawe wampanza roho no mugeze utemba nange nkaba fera fero mishe umutwe n'ingofero mu murwe nge ngizero mu mutima no mukema kwiparanga no muteko turi nziri igisebo burya byane bwo musego na utabizi kure mubi bubi bubi n'imbere ndi mubi 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 oh shi turi babi 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 mubi mubi
Mix up.